busushilile agota manje la busungjikele washinja la busushilile agota manje la busungjikele agota manje la busushiki agota manje la busungjikele agota manje la busushiki Pela mandisa wabadula ungahamba kanjani umshini othanda wobuya phela bonawa ungahamba kanjani umshini othanda wobuya phela nike wakathula ungahamba kanjani umshini othanda wobuya phela nonhle wakahade ungahamba kanjani umshini othanda wobuya phela zanele wami ungahamba kanjani umshini othanda wobuya phela pingile wami ungahamba kanjani umshini othanda wobuya phela zinhle wami ungahamba kanjani umshini othanda wobuya phela xoli wakamsulwa ungahamba kanjani umshini othanda wobuya phela zama wakakhumana ungahamba kanjani umshini othanda
wobuya phela thina utakuselwa sana
pela ntombi
ewa
ungahamba kanjani
isindizo shiyele nitemala
wobuya phela simangele wami ungahamba kanjani isindizo
shiyele nitemala
washinja lapho usushikile agota manje lapho usushikile